kutoka kaskazini barin. Sina chochote mfukoni, sihusiani kabisa na madini. Hivi nitakupata na nini? Usiku kucha na kesha mtoni, haiba imepotea usoni. Mapenzi yana makazi malazi, utayapata popote duniani. Ila na imani toka moyoni, umeiteka ramani. Tena uletwe mzani, pimwa upendo wangu, nitatoka number one. Ila na imani toka moyoni, umeiteka ramani. Tena uletwe mzani, pimwa upendo wangu, nitatoka number one. Takupa samaki unikubalie, takupa samaki unikubalie, takupa samaki unikubalie, takupa samaki unikubalie.
Minavua we na cheza na mashua hey. Haji ya na uwa hey. Sometimes wana wish hata ni kuone. Habu tuka beach mama unisome.
Kupika Mungu ama, nikupe jodari mama. Nikupele kigeto na una ha. Ukitaka sangara takupa, samaki flani tamu ule mpaka mifupa.
Sometimes wana wish hata ni kuone. Habu tuka beach mama unisome. Najua bahari, takupa samaki ujione wa fahari we. Sina neno kukupa samaki mana malengo, nikupe samaki mama vitendo. Kukupa samaki mana ugezo, takupa samaki.
Ila na imani toka moyoni, umeiteka ramani. Tena uletwe mzani, pimwa upendo wangu, nitatoka number one. Takupa samaki unikubalie,
takupa samaki,
takupa samaki unikubalie,
takupa samaki,
takupa samaki unikubalie,
takupa samaki,
takupa samaki unikubalie,
takupa samaki.
Nikupeleke visiwani ukale pweza na tati,
takupa samaki.
Ukale sangara na sato,
takupa samaki.
Tupande treni tende ujiji tukapate migebuka,
takupa samaki.
Tumalize njombe nyumbani tuleli kuku kidogo,
takupa samaki.
Samaki we, samaki we.